okujukira naye nga temwagala kujukira gato internal choking motivation sakura ya fiko true every day the week man obe ya wandikibwa bebi tukirira obe si echukirira gato newe nyimba nyimba lwa kulonya kamere naye nga bintu byenyimba singa masanyu buliro obulumi obukola okuta ku mutima onze kazibiro nzigebyatule ensi nekyuse nnyo bannange naye mukama alabika nge yatwetama bana baana baffe betuzadde balabye okuzikira ekisi kino nga kimaze okutumira n'abafuzi baffe banditulaze kubo ogalimu omukulu gwa kugabana nsi bana madini katonda be yali yesiga abeera muluzale akatonda owagames Yapina community, police mucha make over kuchibiriti. Maybe zimbe we be wa baby ta abantu. Baby buzo vinji na answer to no. Oh, kawakete no gende to no la musiti. Aba kone njama kuna kato no ademu gulumi. Baba kone chito no beba fune chinene. Why? Nange chene huza munange. Aba kate lezi kati beba wasapa wana bato. Aba bubu kawa tolo ni tuwa saba kate. Mewe uze sonye zata wena kuzino. Nange chene huza munange. Aba ntukati beba genda kusole solo lezi genda kubantu mumira. Oh, what a mess, but this we have in a community. Kuli chimu cha fei, uva kuchibiriti. Nebi simbe webi, ya webi ocha avantu. Hebi buzo vinti nga ansantu. Oh, jantina out to the world, them Selassie, I know. Come and tell you, say we're living in the last days, man. Remember the days of Sodom and Gomorrah, remember the days of Noah. So you see man marry man in the name of God. So preach at them thief in Jesus' name. Chagala na kuzala, beye waliriza na zala, batayagala kuyonsa. Embera z'abantu zaajuka ensonyi bazinaaba. Obwesi kwa bakwawo kati buli omu amasa gatwalira mu ngalo. Wakyamanga wantu n'osaba amazaga okunywa naye kati wa. Twayitanga abantu jangu tulye naye kati tulya twegalidde. Abaana bazanyanga songo nadulu naye kati bazanyisa mundu nabiso. Enkuba tekyatonya bwe tonye twala mayumba. Tuli tewali UP naye ate ng'abaana basomasomako. Kati byonna weebiri naye ate tebakyasoma. Eya! Twalyanga emputa ne tuwuta ne kasupu. Nekati emputa twasigaliza giri akomaliba na magumba. Banabbi ab'enjawulo beeyongedde tetumanyi omutuufu y'ani. Nekwabba talutumidde mwana n'afunye amateeka amapya. Abaana ku nguudo beeyongedde ne kiyagasi yeyongedde. Polisi ekwata abasadde bamalawo. Oh, what a mess, but this we have in a community. Buli kimu kya bbeeyi kuva ku kibiriti. Nga n'ebizimbe bigwa ne bita abantu. Ebibuuzo bingi nnyo ansa ntono. Oh, ewe nnyimba nnyimba lwa kunoonya kamere. Naye nga bino binnyimba kusibya masanyu. Buliro obulumi baana banya mu mutima gwange. Nabasoma badaga nanga batasoma Naisi ni chuse nyoma nange Olabane mula gema kerele wakwa yedu bwiri Naisi ni chuse nyoma nange Memanye zatu wele ranga tezigula katinamba Naisi ni chuse nyoma nange Katika mpala yochana yemu vyalo wachiru kucha Naisi ni chuse nyoma nange.